kuta zama. Fura nilonayo sijui ni kunywe
pome,
nakapenda leo paka kiyama kiyama. Tukiongea na sim sitamani akate
akate,
kwa video call ndo yanitoka mimate
mimate, we
viungo vyake laini kama mkate
mkate,
nikizama kwa chini natamani ningate
ningate. We
Mwenyezi atubariki, mijumba tumiliki, tuepukane na dhiki mina we.
Naogopa mtaniambia, oh yeah.